waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com au xariijin soomaali. Waxanka durbaanka Afrika laga tumo ma aha mid inta badan laga maqlo xarunta maaliyadda iyo bangiyada ee magaalada Melbourne, laakiin kan waxaa loo tumeeyay xaflad qalinjabin ah oo soo galootay iyo qaxooti Afrikaana ay ku dhameeyeen barnaamijka ka qaybgalinta oo ay dad badani ka qayb qaateen kana qalinjabiyeen. Barnaamijkan oo lagu magacaabo African Australian Inclusion Program ama barnaamijka ka qaybgalinta Australianka Afrika ka soo jeeda, waxaana qayb ka ah barnaamijkan 6 bilood oo bangiyada waaweyn ay tababarayaan dadka ka qaybgalaya barnaamijka, iyadoo sidoo kale dad gaar ah ay caawimaad siinayaan. Dadka ka qalinjabinaya ayaa rajaynaya in barnaamijkan uu siin doono caawimaadda ay ugu baahan yihiin inay shaqo ka helaan shaqooyinka bangiyada oo ah kuwa aad loogu tartamo. Mike Dorman oo ka tirsan The National Australian Bank ayaa sheegay in dadka ka qalinjabiya barnaamijkan ay bangigiisa ama bangiga Nationalka wax weyn ku soo kordhiyeen.
For us it's been a talent pool that's been completely invisible and untapped, and you know what we have are
anaga waxay noo ahaayeen koox badan oo xirfad leh oo gabi ahaan baqarsoona oo aan laga faa'iideysan. Waa dad aad xirfado sare u leh oo aan la siin fursad ay shaqaalaha dalka uga qayb noqdaan. Anaguna waan ka faa'iidnay kuwa barnaamijka dhameeyay, laftigooduna way ka faa'iideen oo waxa uu furmay dariiq ay ku galaan xirfadaha waxa ay barteen. Mr. Dorman ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid faa'iido leh, laakiin wuxuu sheegay inay jiraan su'aalo aan laga jawaabin. Maxay ku dhacday in soo galootiga Afrikaanka ay ugu adag tahay inay shaqo ku helaan waxa ay barteen oo ay ugu qasabtay inay shaqooyin kala qabtaan?
For most of the people we see, they, you know, they're people who are wonderfully qualified as I am, but can't get a foothold in the workforce. So what they get is the benefit of
dadka intooda badan waa dad aqoontooda leh oo leh mid ka mid a aqoontayda oo kale, laakiin lugta waa la geli la'yihiin shaqooyinka. Marka annagu waxaan siinay khibrad shaqa oo saxa, waxay khibraddooda ku qorayaan inay ka soo shaqeeyeen NAB. Khibradda iyadana, dhammaan dadkii ka baxay barnaamijka waxay shaqo ku heleen wixii ay barteen ama bangi ha ahaata ama shaqooyin ka baxsan ha ahaadeene. Elvis Gaboyo wuxuu ka soo jeedaa dalka Botswana, wuxuuna sheegay inay adag tahay in shaqo la helo.
So unfortunately when I came here I didn't get anything. I looked around, nothing, I applied, got a, I think in 3 years I only got like 1 interview.
Nasiib darro markaan waddankan imid, shaqo ma aanan helin. Meel kastaan ka raadiyay waana waayay. Shaqooyin badan ayaan codsaday. Muddo 3 sano ah, hal mar oo keliya ayaa interview la igu yeeray, hal shaqana ma aanan helin. Mr. Gaboyo waxaa shaqo full time hadda laga siiyay bangiga, wuxuuna sheegay in barnaamijkan uu siinayo dadka Afrikaanka ee waxbartay oo shaqooyinka qaban kara fursad ay isku muujiyaan maadaama aysan hore u haysan, buu yiri, khibrad shaqo oo Australia dhexdeeda ah.
When you go in there and showcase what you can do, it's an opportunity to all Africans to show the world and Australia that
markaanu tagno oo soo bandhigno waxa aanu qaban karno, waxay fursad u tahay dhammaan Afrikaanka inay adduunka tusaan iyo Australiaba inaanu shaqooyinkaas qaban karno. Andrew Yule oo ka tirsan ururka barnaamijka ka dambeeya oo isagu wada ee la yiraahdo Jesuit Social Services ayaa sheegay in barnaamijkan wax weyn u tarayo dadka ka qalinjabiyay.
It's really important not just for people to be able to have opportunities to gain work experience and real life lived experience in the workplace in Australia, but the
runtii muhiim uma aha oo keliya in dadku helaan fursad ay ku heli karaan khibrad shaqo oo run ah oo Australia ay kaga shaqeeyaan, ee waxay kaloo siinaysaa dareen sharafeed oo sumcad ah iyo awood ay ka helaan barnaamijka oo mid runtii bulshada caawinaya. Mr. Yule ayaa sheegay in dadka ka qaybgalaya barnaamijkan ay ku dayan doonaan dhalin yaro iyagu u arki doona inay dadkani noqdaan kuwa ay ku daydaan.
These are people who often come from such amazing backgrounds that we can't even imagine in Australia, such hardship, but they show such great fortitude and strength.
Codkaas oo soo maray waxyaalo aynaan maskaxda gelin karin oo dhibaatooyin badan ah, laakiin muujiyay dulqaad iyo adkaysi, furfurnaan iyo bini'aadanimo wax weyn ayayna runtii ku soo kordhinayaan shaqooyinkii qaata. Ku dhowaad 300 oo qof ayaa ilaa iyo hadda ka qayb qaatay barnaamijkan, waxaana la rajaynayaa in ururo iyo hay'ado kale lagu ballaariyo.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.